Zithandele thinabe inkosi yonjiniya ungqongqoshe asathathi istudio ngeya kuthi mamela nawe namhlanje sizonibalisela ngemvelaphi yabathembu ukuthi kutheni sesizonqobo nezithuko zonke sigcwele phansi fike nqobe kutheni abathembu baduke i-great list emantla eafrika kumgaqa be-great list bemntana wayise wabo kuthiwa nguzude hayi uzude lo wamandanda wamazulu lowamazulu uthiyelela ngalo wabathembu uzude wehlenye i-great list kumaqeka kwezantaba zedrakis baki wasweleka usweleka nje sezele unyana wakhe igama lakhe ngumbulelo umbulelo uzala unjani unjani uzala umalandela umalandela yena uzala uthembu emzalela emsinga kwazulu nadala uphumile ekzn ephumela ezele unyana ababini umvelasi lo uzala ke ngiyakwaqhutheni usukile nonyana wakhe ukusekunene ukuthiwa ngundilo abakwamvelasi abashiyeke kwazulu nadala yile ndaba sesinabathembu abagcwele pha kwazulu abaphansi kwenkosi ekuthiwa ngugoza baphuma yinzalo kaqhutheni wawela umzimvubu wafika wazozala unyana wakhe untandokazi untandokazi wafika wazozala umbongoyi ecala kwabhomboyi wazala umhlanu notutuse ututuse wazozala umncotshe emva kwamncotshe wazala ujali umpemvu wagqibelisa ngoqoma uqoma ke bekuwezi zikhezi ezizala ebathenjini yingako zinqabile ngokubaluleka apha ebathenjini ngenxa yokunqaba kwabantu ngela xesha bade babona babizwa kuthiwa ngabantu abamnyama abantu abamnyama ke ngentethe yabalapha ebathenjini ngabantu abanokuzekwa kwalapha ekhaya kwaxholwa laa nkomo yombulo ekhululayo ukuthi hayi noko bangazekwa abantu apha ekhaya ngenxa yokunqaba kwabantu indlunkulu ke ibingubhomoyi ubhomoyi ubesehamba ezifunela indawo leli suthu kulanda ukuthiwa ngusenqathasineke wafika wahlasela besuthu phaya ngoba kwakuyindoda ibezibimbi ekuhlaseleni kwakhe abesuthu babaleka kwaqathuba bayahlupheka ngoku abesuthu abakwazi kulima boyika ubhomoyi ethathe indawo yabo njengabo baba yindaba efikelela kwinkwesi enkulu yabesuthu yathumela amahlakani ayo athi zithunyiwe zathi ubhomoyi inkosi ithi iqala uhambe abantu baye bayalamba wathi xalani lonkosi yenu uba andizuhamba bangaphandle wani ngabhensela zintombi ezilishumi ezabesuthu yiye loo nto nisipha izithekazelo ezinitsha ebathenjini zike zithekazelo ezithofela bembhensela zezantombi ezaziyobhensela ubhomoyi ukuzasa hambe ubhomoyi unyana wakhe ngucedume ucedume wazala umgundi wazala umngqongo kwindlu yemfekhe enkulu wamzala kwintombi yasemampondweni kunyana kasihole phaa emampondweni wozala usantsabe wagqiba wazeka umfazi wesibini wasemampondweni intombi karhudulu ezala untoyi kwenzeka sigameko ke ngele xesha kukamngqongo nontoyi bathi ke ekukhuleni kwabo wafika le gyenge yamaxesibe le gyenge esikungasibiza namhla sithi ngamaqothi iqadi likanonzabe uhlabe uzala umthetho azale umthuthumbe umthuthumbe ithe xa egqiba ukweluka yamaxesibeni emantelethu ke kwakusisithethe samaxesibe ukuthi unyana xa igqiba ukuluka esokwe ngenkomo wasokwa ngenkomo le nkomo yathiwa igama kwathiwa ngumqathi umthuthumbe umtyile emantelevu emka ixabene noyise wakhe waya kwagxaleka qhatye azange akwazi ukuyofika kuba waye wadibana nabathembu yendleleni xawela laa mlambo umbashe xa bembuza abathembu phantsi kokumkani umbuthi uba ungumni waxoka yena wazityhelela ngale nkomo yakhe wathi ungumkathi emva koko uye wayocela umhlaba wawunikwa ke umhlaba phaya encobo endaweni ekuthiwa kusesigubudini ukuba ke laa mhlaba ugcweleyo kakhulu izilwanyana ingonyama kunye nekhoyikhoyi nezinye ezininzi umbuthi uye wathumela unyana wakhe ungqongo ukuthi makwakwabela amaqwathi umhlaba ngoba ahlale kunye nawo ngukwesi sithuba ke umgudi waye walahleka ke engaziwa uba uphi kanti waye wathakathwa ngesibanga sokuthi kuthiwa makakhethe uba ngubani idlalifa phakathi kwengqongo kunye nontoyi unakamngqongo nguyena omkhulu oze kwetanci kunanakantoyi umgudi waye walahleka wakunye nezinto zakhe ezimbini kanti waye wathona kulaa mlambo umhlophekazi kuthiwa yinkcethume yile amangqongo qho nge-24 September mane uguqa kube sisibili kuye kwaqhutya ke umngqongo ngeke kwathathwa unyana womncinci untoyi wenziwa inkosi ngoba umngqongo uhleli kamanzi namaqwathi wade wanikwa iinkomo ezintsundu wathi mayinqulwa kwathiwa nguntsundu kuba waye wanikwa ezo nkomo babe bukhosi buyemkangapha kuthathwa nguntoyi untoyi uzele untande nozima untoyi uzeke umfazi wakhe ungumama kantande waphinda wazeka omnye yaba ngumama kazima qha unakantande uzele kudala wabe unakazima izele etanci yaba ke ngoku uzima mdala ekuswelekeni kukantoyi kwathatha uzima uba makaphathe xa ifikelela ukuthi untande ukhulule ke ngoku angathatha isikhunta sakhe uzima akavuma ngesikhunta kwakho umlo omkhulu phakathi ebathenjini kwabhuva abantu abaninji ukuze bakhuphe uzima bancediswe ngukhume kunye nomnune nentwalelalisuka embo ukuze kube kukuphathwa umikhwanti ebathenjini ukuba kakuliwa ngentonga bafika besithi untande uyagula makaseparayite kunozima azokwazi ukunyangeka kanti bafuna ukwenza imikhwanto uzima ke wayenenkomo ethanda ebaluleke kakhulu yayinegama okuthiwa ngomayemana ngenkomo yayisenza amazima abe namandla kuba yayisengwa ngenathole wabuyiswa ke untande kuthiwa azophethelela kuthiwa urayithi makabuye uzima azohlabela untande inkomo kuthiwa uyahlanjwa kuba yonke imicimbi yakhe mihle kanti kwakuliqhinga lokubulela uzima uhlatyiwe ke uzima ngukhume ngomkhonto wasweleka aze abethwa amazima yemka ukumkapa ayohlala ehlathini xa elambile emini abantu bengekho ebezindlini besemasimini axhexhwe ayezindlini asitye kukho abantwana athatha abantwana abatye yiyo le ndaba nxakotyisa abantwana bathendini ubekusuka ngokwanga ehlathini bazawutywa ngamazima untande uzele uxhekho wazala umaya wazala uqithi nonxube uxhekho njengendlunkulu uxhekho owayezala uhlanga wazaka pa imapondyo ni ntombi kaqadi le ntombi le zala amahlanga obhacela osiphendu yintshunkulu kaxhego umfazi omkhulu bathi kuba uzele kade unakandungwana weyiliwele likabalisa kanti zebezeletanibona kodwa waye.